Line Music Mokiki Power Records Zivu Muganda wanaku Mkusabu mkwatiwe chisonji Ganyese chimaraha Ochaisi sabe nganda Hale mikwano na wataka Kuna bambamu Zivu Muganda wanaku Mkusabu mkwatiwe chisonji Ganyese chimaraha Ochaisi sabe nganda Hale mikwano na wataka Kuna bambamu Yogeza, Havana Makuva Jempita, Bebuza, Jovaya Guadalu, Bachiva Kumbera, Olusiman Pita, Elisiwe Vinji, Bebina Yogeza, Olusiman Pita, Alandiro Dinavanja, Banka Nevanja, Mane Chocolate Chiwera, Zunganda Wanaku, Savon Quati, which is so nick and you say, Mara, or Chase is a Benganda. I am me quando Navataka, Bonavamu, Zibuganda, one Naku, Uncle Savon Quati, which is so nick and you say, Mara, or Chase is a Benganda. I am me quando Navataka, Bonavamu, and I hear watching say, Okubanga Bolichenkola, Techiba Mulamwa, Hamasimarachi. Techiva mumulamwa Okulima kukoze Usuvuzi mbukoze Bolichimu chiganye Mkorentia Okufuru nendera Nzifunuge Zivu Muganda wanaku Mkusawa mkwatiwe chisonji Kanyuse chimara Ochaisi sabe nganda Hale mikwano na wataka Bonaba mfamu Zivu Muganda wanaku Savu mkwati wechi suji kanyuse chimara Wanchaisi sabe nganda Habemi kwa nuna wataka Mbona wambamu Tufungize tununye wavu wali wona tumusaleko Abe mikwano nenganda
Mkwase
Obavu chisorobo tadukanga bukulia Obavu Aha Zivu Muganda wanaku Kusawa mkwatiwe chisonji kanyuse chimara Ochaisi sabe nganda Hale mikwano na wataka Bonavamu Zivu Muganda wanaku Kusawa mkwatiwe chisonji kanyuse chimara Ochaisi sabe nganda Hale mikwano na wataka Bonavamu